radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alkamisare sappo e jena lewru octobre jena yamde sokitu studio tamani miden tawali maison de la presse do bomoko do jotti non do kabaruji du yumor way galo salim jora wonto boggi jamde to sekirabo kompetito wida garangal mako leleedi ndi timmi kanko lamido fedde CPI de Fatou Ben Soudo wiibe gondi ewtade bonandaje gondi wadde leedi mali ndi be bito be gonto dufa hande be gondi e wadde do hen konjali goldo garor wari wakkati dum woni honde bale halanane en fa yotto yo bale godde kasen darinide hakke bi adama koditi wiide wattu jono sa jewi jukkole ngattaaki fewde e yimbe lebe wattu jono be bi e be jeli dana ko yihi le hen yeso koditi wiide kanko kuman daw lamido dum woni hono birgade en gombe to nokko no dirteedo gire hollitam wiede won sebe gondo to o suutama o suuti dama do en kando haybu demo dido kabaruji kuman daw gondo to narato o hokki dum fewtu de dum wonono bonandaaji de gondi e wadirde no bonandaaji ngatteedi fewde wakkati fu yimbe la gollobe le pelle CICR de wattu jono CICR hollitiwi de darni golleji mudum to kidalto dido kabaruji ben dokki dum won le leedi malindi sekrabdi wonon sembe kabaruji dimin jogini on do bete hande di bismillah modon e hedaade oɗo kabaru yettiki min wakkati joni o hono ko RFI haalibe ko litti wiide won video ngaji kokkaade gubal ngal be noddata Mustremt kuminingal kabaru no jaddin koɓɓe ngodi le lefol sahengel oɗo video be ko litti wiide minitere malin koɓe ciutaɓe wakkande bonandaaji ngatte fewde e mabbe de adi yabale dido video ngaji be do minitere ngabe ciutama nokkule de galda woɓɓe ciutama nampala yogaɓe ciutama banamba woɓɓe do ciutirama fa heddir bulli kesi goldo suutugol waddi hakkunde hitade 2016 jottade 2017 fedde humnine kabaru sariyaji le adnar allan dubbe bi kala ko watta leleedi malindi fu ebe kettini ebe yewa ebe gonde wadde do hen konjali dum won kanko Fatou Ben Soudo ko hollitiri wiide le hen kenyen kanko ministre kuminido kabaru sariyaji leleedi me dinde be gonno yeso yimbe le jado khabaruji yoga e halaji mabbe di fu jowi kino sariya sanago o worri bonandaji ngadaade nokku no dirte agel hokko kanye kayfali ngadaade fewde armi mali wiide be ngadi bonandaji fa kebe famtade kede Mohamedou Samaseku
e fuddode sifugul mako gol Fatou Ben Soudo holliti wiide suudu sariya CPI na hinno kala bonandaji mbawdi jatirade hono chatudi e lewi kanko procureur o leedi malindi yo dido berdi huncande hore sariyaji rom den na suudu sariya ndu na hani wattande hakille kabaru ndido leedi kedadan namo leedi malindi yo leedi tabondi sariyaji romdi yo leedi dido berdi runde afrique jabudi ndedo tongande romde den na hono ni suudu sariya CPI ndu na wawi hinnade golleji sariya der leedi malindi on dulla wiide der hitande 2015 de leedi malindi ndarde suru CPI huncande hore kabaru sariya ti allaji leedi malindi min puddi horgol bangal mudun der leedi malido den no fa hande odo golle min gondi yela amen dun hebde jawabuji kantidi ndokobe kabaru be memmi dun hala amadou aya sanogo procureur o holiti wiide suru sariya ndu na watane hakkilo odo kabaru ka bangi goddo dun Fatou Ben Soudo anditi wiide leedi malindi na wondi wadde golleji kewdi bangal mudun honono bimini horgol dido kabaruji di na jukki wadede ka min mila wiide ana hani dundo andon leedi malindi na wonde wadde ima daraji kewdi bangal mudum wattu jono jaati horgol gol na wodi ndanno min bawa fi lipitande on kala horgol gol min gondi wadde bangal kabaru solosabe hewbe masimbinabe to aglecton der hitan 2012 Fatou Ben Soudo holliti wiide don dun kabar mudum yabaka edun jukki huncenade hore procureur holliti wiide kala gubbe gonde der kabaru ti allaji leedi malindi e wadde horgol do kala bonandaji suru sariya mako wawi huncande hore dulla fewide biro am memi hala wara huruji ngadaadi fewde e kufna bulublaji di e kanye solosabe ngarbe faabaade golleji hewtagol jam ndenno yo kabaruji di min jeebaki fe andon tan der leedi mali do horgol na wonde wadede do kala gonbe der dido basiji di gilla e fuddode de min koliti wide min kinoto kala bonandaji di min tajuri wide suru sariya CPI ndu hani hinnade
la juridiction de la CPI
suru sariya CPI ndu sari e jukki dun horeje kiddo police abe fedde ansardine Ahmed Alfaki dum yo arande gila joingol ndudo suru sariya ka Fatou Ben Soudo holiti wiide oro kabar o latago fe chakite kanko procureur holiti wiide jokitan faba mako fewde bibe leedi mali be e wadde horgol do kala bonandaji e suru sariya mako wawi huncande hore
kanko lamido fedde CPI de kenyo o yide bale halanane e gondi leedi medindi be kolliti wiide be gikkini gikkel lobbo no wilda fo holitiri wiide le hen be bi wattu joni be jeli bonandaaji ngadaade fewde e rewbe hitaane 2012 le sa halleedi meden di jeewe yelo hono konjaali kaani wadirde do hen kede mo kanko no dirtede madame Boré Bintou Founé Samake kanko laami fedde wil daf malinde ko mo sifi do hen do foccitaango muumini sende bu
non nous attentes sont surtout liées à ces questions de
pour dem fu dom tude yo kabaru torraji fewdi rewbe sabe de gila hitaane 2013 njo ini plentuji fa joni wala ko gollado hen le leedi mali ndeno yela ame yo fatou ben soudan martina min kumpa do kabaru majji kanye o hala na min ko bawden wande yalla golleji talkidi anan jawine mide gikkini gikkelopo sabe de ko fatou ben soudan wari dum holita wiide lamu o jabbi gollidinde e cpi gikke ame yo dum lato sababu soudu sariya leedi mali yawina sargol talkidi
avant pour le traitement de ces dossiers
ce crabe so ngabido be mala me ande gal oro bayni tirton mijoji modon wallitindi wiide gube dum won jogide kaborde be andanaka fu ko gondani wiama kambe nanni nokku no dirte giire idum le lamu nara o ko be nanni ton ko be jaddi e sebe gondo to o kanye kaybo wodun di do kabaruji kanko kuma na mawdo gondo to marato kanko hokki dum dum won nokku no dirte nara o holliti widdu on do wattu fu arme mali o fewni dum won be do yimbele be jehi be tayno yudu en faabe jeyal hono be kan hentirdo no yimbele ciutabe de be jahanno de be tawi don sofer sebe o ka warama be kolliti wiide sebe o kanye kaybo do fa hande ni jitaka kede kanko no dirte do falay si o kanko no jokko do wonono kuma daw mo do gonto narato ko mo sifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
effectivement c'est le véhicule
gonga jati won tamuy be do mobile kanko lieutenant Jawara commandant brigade de gendarmerie en gombe giri mo wondi non e chauffeur mako sur la première classe souri i douara tiagal ko solo sabe kati gonbe wattu jun auto murjatun ngadi horgol der ladde de won ko be jiti tew kanko solo première classe o ka kanko commandant o ka yitaka yama mo juude be do fa hande ila amen kay yuta mo wuri wat juno ka yimbe be o woni juude mum be sefaki tafum andon no kanko lieutenant Jawara sebe giri o bamukoto iwri yade nara ima de ngul dawul wonno yidode neddo kando luntude mo sebe kanko kay golle mako weltike yade to bagini dato
il a été muté pour bagini dato
fedde no tata CICR wonde leleedi meden di be mbibe darnan yoga e golleji mabbe di fuli lamu kidal o di do kabaruji be ndokki do leleedi malindi be kolliti wiide wayde jam e deder kanya bonandaji ngattedi wakkati fu fewde yimbele mabbe dum wadi sababu wattu jono sobe kaaja darno di do golleji le majju be ngadi noddango yimbele laami be minitere ngabe gombe le o don nokku kanya laami be kabaru politike jewa yalla hon di do tidalaji kan hebni redde jogala kede mo kanko no dirte germen mewi o kanko njottino kabaruji fedde CICR leleedi malindi ko mo sifirdo hen do faccitango Muhammadu Samaseku
dans la nuit de dimanche
jama altinerende yimbele jo en kaborde sumibe dun chamuy do suudu do gollobe si ser kidalbe nguni e mudun joni dun wona fi arande mudun gila futore hitane de joni wata lawul laybul dido bonandaji ngate fewde si ser der galude kidal kambar dun jati mi bami aniya darnu tafun kala golleji dimi gondi to kidal tun sona kabar jogalal jam cenidam wonande jamare kidal de kanye golleji oppugol der tal kidal sona ido golleji kedidi ka fu darne tatafo ima de mudum wi jawtade kabaru ndenagu o de wadde tutun dral hakilaji fewde e politikin kobe kabitibe e ko nande mudum
militaire et autres
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
grabde no ne le réseaux ngaji di en puddiran do gawo do yimbe le gombe tobe be gondi hokkeda hakkilaji lobbi nafaji tongi do talki jibinirdi ko yaata suka be robe temedi do kanye gondi faminede no di do golleji gordi dondi be di do gal musada jo fedde no dirta enda mali ko be anni wattude an yafa emilio joy cfa di do golleji na kan jukite ton le lebbi tati wuruta ngardam fa do doonso do hitane 2017 2018 be bi ko yaata ecole ngaji chapantete e jenay kanyi en udda le lamu duwanso o ko yaata suka bujnere temet nayo kanyo ngon ko kebata yaade l'école le o do nokku di do école ngaji uddama le nokku no dirte do monde oro hayre kerena bore kanye dalla fa yotto bangi goto le commune njamtoji sekirab do en kolitan wita en gardan fa do tarkinto do kasen be koliti wiide wattu jono sa dewi dum nokku no dirte almostrat d'accord de armée mali wonde ton hande woni tan wiyede be cotti ton ko yaata lewru nyalawma hande ko bitti ko fedde nodde plateforme de ben gari so daaki ton be mbi ko ni faana mudun le dido golliji fa ewto yalla hono kaani renirde do won datol hakkunde gawo kany almustrat se krab do katte nyalawma hande kabaruji meede dimi joti on sanne hedaade heedoji am ka fa hande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meede de ana wodi wassalam.